Bobo made it.
Maliza mishe mishe unipitie, kabla ujatoka unitwangie. Kuna chodo tujichinje, kuku wengi ujichinje. Yoni tuka blow up, tuka blow up. Nighty tuka blow up, tuka blow up. Agwe miangu choni msanga miseni tena, michezo wa shimoni kichanga uko peshwi tena. Nisibaki changama oh changama, ushikane mashati tuje pigana. Nagiza ndama leo na choma nyama, utu mchana mchana naona mkiminyana. Fanya bidi, jitahidi, ufike mida kigiza tufaidi. Yoni tuka blow up, tuka blow up. Nighty tuka blow up, tuka blow up. Wengi ujichinjie. Yoni tuka blow up, tuka blow up. Nighty tuka blow up, tuka blow up.
Tangu underground kabla sija blow up. Lemini kwa hizi sound, watoto wa town watu wata show up. Nilipo na nkembisha crowd visiki nka vingowa. Ile simple na wakanvisha crown bishi nka itowa. Wakwapi mashpapi wajekati slow slow. Ulesema ntaki usinfate happy usinforce force. Peku unatembea kampoto kiss me bafa. Nyumba uteketea kwa moto haina shida mpa.
Tuka blow up,
tuka blow up. Tukalipuke bwanangu mambo so poa.
Nighty tuka blow up,
tuka blow up. Chiche jingi mixa nyingi adi una throw up.
Yoni tuka blow up,
tuka blow up.
Tuka blow up, Nighty tuka blow up, tuka blow up.
Wengi ujichinjie.
Yoni tuka blow up, tuka blow up. Nighty tuka blow up, tuka blow up.
Party daddy.